wena ya angifuna umngani wakho ngifuna wena ya angifatela abanye ngicinga ngawe ya ngithi angifuna abaningi ngifuna abaningi angifuna abaningi ngifuna wena ya angifuna umngani wakho ngifuna wena ya angifatela abanye ngicinga ngawe ya ngithi angifuna abaningi ngifuna wena ya.